Maxima.
Dine mai pa como pa no mesa. Chili yo so fune ndi makwani lita.
Leke ni ngoni, mundu nenda ngofiko mene wanji moni.
Mwa wanji wa mamu panda plan. Mukaletela kundi menyo panda nkani.
Mesa ole ni mamu andi masaka kudi mukute. Kati mwato mapano katundu wanu maimutute.
Na unasuku funa zante
jiri. Kukute londiwe.
Ndiwo na mene ndinga pangiri. Kuchoka gondesi ndinga choke. Goma ndipanga zoti ziku kweteke. Ditsibwela challenge, challenge, challenge.
Wamba.
Ditsibwela challenge. Challenge, challenge,
Danuba.
Ditsibwela challenge, challenge, challenge,
Wamba.
Ditsibwela challenge, challenge, challenge,
Danuba.
Ukandipa tsambama ndidzibwezera. Naneso pano muwanditsiridzera. Hamuna wanjo kaniza mopelewela. Natopa ndizokuso mango sekelera.
Kutsuka nufuno ndivinite jambo. Wewala kwanu hunka samba madzandambo. Usaka weko siyo mandichula bambo. Wakomo pano funa mutindi chalambo.
Ule mungu batana. Sai wale tinga konda na batana. Nanendi muntu ndi matopa. Wasalankula mauoti nzikuopa. Ditsibwela challenge. Challenge. Challenge.
Wamba.
Ditsibwela challenge. Challenge. Challenge.
Danuba.
Ditsibwela challenge. Challenge. Challenge.
Wamba.
Ditsibwela challenge. Challenge. Challenge.
Danuba.
Ditsibwela challenge. Challenge. Challenge.
Wamba.
Ditsibwela challenge. Challenge. Challenge.
Danuba.
Ditsibwela challenge. Challenge. Challenge.
Wamba.
Ditsibwela challenge. Challenge. Challenge.
Danuba.
Chiri Josephine ndi makwani litsa.